madzambi.com. Super vibes.
I'm a bad boy.
Why is that?
Okay. A lion.
Zaman.
Oh, my madala.
Music.
Friend. Oh, madala. Eno matala, mwena muna tiwala, kapena muna tinyanyala, maganizo nkango kala. Muna tisia, upandalizo ni, muna titawa, mulibe chisoni. Eno matala, kodindichani, mugana sinta, ya nuprani.
Pano munda muna gulisa, simomwe mowa mukulisa, pena pake mkana ganiza. Bwino bwino mkuzi bweza.
Oh matala, mwina muna tiwala, kapena muna tinyanyala, maganizo kango kala.
Inu madala, madala,
inu madala,
inu madala, madala,
inu madala.
Panopa tungolia, pano tungolia,
pano tungolia,
panopa tungolia, pano tungolia.
Kuchoka kwanu madala, anano kuno chika dwala, chita kusowa mangwala. Munda muna siya natenga, ulu wanga huja napenga. Kalira kusuta kumamowa, malangizo anura wasowa. Muna gabwela kwa mai, kodu kalandi nundi chamai. Oh madala, anano kuno njala, chita kusowa zovala.
Mwina muna tiwala, kapena muna tinyanyala, maganizo kango kala.
Inu madala, madala,
inu madala,
inu madala, madala,
inu madala.
Panopa tungolia, pano tungolia,
pano tungolia,
panopa tungolia, pano tungolia.
www.amadzambiwe.com.